Future Ben Busey.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Chinama.
Last time, Chalo.
Diary. Mumatu Pinshan, Apatwa Mwana. Chinama Boni ni Zambia Lusaka Shawama. New nothing about Traifi Muntuanka. Tina Kukila Kumacheke Ikalisanka. Mumachie itinzepeni na yambo flowa. Mumutu Mwezeli Beva Kweva Zaka Blowa. Kwalifia ilia ya Kwevo Rapira Mafani. No shiva titapanga na die hard fani. Nunga lapo na kelo paka secondary level. Na totwenezo kumbwila sozo funa kembu. Kumbaka tondo tina kwiri wapo ujongo. Na tropiko ya mawaya baka mbali za chombo. Before nefya wacha inama before kwa risa fiola. I was the definition of kembo sa isola. Feste kustutio kweze she sounds. Shepati me remember still counts. Feste song after ya choka bena bana seka. Bambia tipitiri za mwaiche wa mamveka. Na lei bilifisha mulika bola sana sana. Tuma fitness futi na ka training sana. Deep down ezo ziba na tinzaka teya. Pani yovuta coaching na flavor right prayer. Jemele kamfile kelimbi teta landa. Nagula na mutima oye sanlipe manda. Mwana nifuna kapese na liza maiti. Nota kapese nkalisele puwa mu street. Mete jiba vene mufati likizuru. Muma cheita 90 kali school. Na enali kwete kwa wanangu in short maku. One of them was interested in doing what we do. Talente poyari, maneta pari. Hapa ile nini ka city block atambani. Mupineni fao mugangala yo pari. Kunwa seka patatisho kelela kumbali. Bazanga vena ngabali bloku waone kaloyo. Baba kangeneza sata zaba onavoyo. Keso pita na nama flash shivoyi muma baba. Na batu ndemba kutitirireko muma ba. Amemi ngai nangu ukabila apa. Muziki ya likoza boy pa kufika kwa apa. Uzaka sondela mbona wantu waka ele. Sunga patikize muntu kuti akumvele. Ngati napasa na ise vima 6 points. Tenzo lemba nimbo wena walemba manoti. Zine music lava kuchoka kufana. Neseli peche peche sipe neseli mwana. Nese fasti mukufuna chalo chini mvele. Na ma big feature zota kulu watu pele. Packing ya wagai we make the strong team. Vintu vambo vendela ko ya kwila steam. Ona lepo kuta flaps ine proper way. Mundala nga ona yamba inesuna yambe jala. Shams ndena chita introduce wa eti. Mashata utali feti papa kwa Limonda ipusha mwati uria PCO. Shua tatuka ni wakambaka XO. Nankufe mumuti mashenu boita mwawa. We wish you lucky ukuri konze mwawa. Twari mwapo sana manofali nyakale. That's why ini nakula osheta nantale. Na kutefe ya fosimo ya pachipare. Nishifundo cha mulungu boile kafya mpare. Teso performe la maala e fully show. Sitina zive particuli na Jordan 4. Festi natanda lile ko blue sky. Met Ben Busey festi divine. He was a busy guy. No lie pacha ninshi mwana wa unisi ya futa. Ya chama time ya feleti jo puta. We still celebrate your life mukamba. Ala IP ma photo ya nuti matamba. Twalika kecha ko zapa na boxele. Nika hasela taka pepela koka kasele. Ama challenges inayo yeze TVD. Muye nyimbo tezo rekorda che kabiri. Tezo za kila manager pa nyimbo tiripe. So wale tutauta mwati unga imbe. Barambati kisha kulanda nevya wa beseno. Banga timu ya mu Premier League ya seno. Lesa alikuwa tainshita pele la po. Uzaka wina pati uzaka pele la kwapo. Shogulipe uflopa pati mashusha. Mavela nzoni upempa biki vezo shusha. We are now on fire usapwela ngati supusha. Tepa pa manje zimalila sispusha. Abena Ben Busey tuwa wabonze. Biki mani Shams tuwa wabonze. Divine umu kama tuwa wabonze. Lacho meika mweba shishala bonze. Isi stores kumesa tuwa wabonze. Halitola mwana lo tuwa wabonze. Sexy umu kama tuwa wabonze. International tuwa wabonze. Na basi wito na bena. Sefente Empire Kingman in the bills, King Son Nash Q is a business in dialect. Your DJ Ben Views, Batalali,
watch DJ Ben Views.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Blue Sky.